Moyo wangu nadunda na bandama, najisi fura nikikutazama, na hiyo rangi ya fedha venye unapendeza. Naipite usiku ama mchana, nawaza tu tukikutana, venye unanibeba huku unanikoleza. Niko na amani, niko moyoni sherehe. Niko na amani tangu niwe naye, moyoni sherehe. Niko na amani, niko moyoni sherehe. Niko na amani tangu niwe naye, moyoni sherehe. I'm in love with you, yes I do.
Tangu niwe naye, moyoni sherehe.